wazagiye bakagutera tatu y'ishinya sha hoya sha n'amafaranga mfite urabona yo ndi kugerageza ngene mu nzira Imana nshaka n'ubu ngo ndi kugipera isa n'ishinya yanjye neza hajye mwambwiye ngo namamariza busheri hoya n'ubwo namamariza busheri gusa cyangwa maroti namamaza n'amapera reba murabona bidasa do birasa neza cyane maze birasa ni ipera riraryoshye bivuze ko ishinya yanjye iryoshye kandi isa neza namamariza busheri n'ishinya yanjye nkamamariza inyama y'iroti namamariza n'amapera mubimenye oya naryoshye urakoze mama uri mu nzira Imana igushakamo urakoze cyane kuri iyi commentaire yawe